Now Subira will ask you some questions about your work. I'll prompt you in English.
Je, unafanya kazi gani?
Say, I'm a teacher.
Mimi ni mwalimu.
Unafanya kazi peke yako?
Say, yes, I work alone.
Ndiyo, ninafanya kazi peke yangu.
Unapenda kazi yako?
Say, yes, I like my job.
Ndiyo, napenda kazi yangu.
Kwa nini unapenda kazi yako?
Say, it is suitable. I like to help people.
Inafaa, napenda kuwasaidia watu.
Wewe, huenda kazini saa ngapi?
Say, I usually go to work at 8 o'clock.
Mimi huenda kazini saa mbili.
Hurudi nyumbani saa ngapi?
Say, I usually return home at 5 o'clock.
Mimi hurudi nyumbani saa 11.
Kabla ya kazi hiyo, ulifanya kazi gani?
Say, I was a cook.
Nilikuwa mpishi.